Don't mind it, double me, shake it, shake it. Amini bamba tukazama, heshima kwake hadi na inama. Kwenye jet nimezama, nafululiza kwa mahita nimehama. Megido, vitijo, hapa si mchezo wa pitijo. Sigido, chigijo, changanya changanya hadi wa pitijo. Sina time na mahita, nia yao kuja kutupiga ngeta. They don't know, sina kurabieta, ni rap nina yangu basa ilepa. Hadi mafans wamekubali, mikono juu wana web kiumbali. Kama kejazo bini mkali, cheza na ejua uko kwa atari. Sirudi nyuma swag ni kusonga mbele. Mi life teacher, akili ni nywele. Tushamaliza wa preni wanyonge. Don't mind it as a beat tuko lende. Unapil aje kafani wewe. Na katsunami wamejana kiwewe. Na parajuna wacheki kamwewe. Mnasegea itisha mpewe. Ngoma yetu noma aichezi kwa flash. Demonai awezi kublash. Inaweza kuwa swali ya why how. Don't mind it as a beat tuko wow. Mnategea itisha mpewe. Mnategea itisha mpewe. Tushamaliza wa preni wanyonge. In a drop, I'm the king of the dancehall. No repetition, it bounce like a tango. Tunabamiza, up in the angle. Hadi my haters, busy niko humble. No more delays, we mighty guess. No, no depression, back in a depress. Call me a dancer, if you no distress. Feeling so cool, cause we mighty guess. By then, day by day, deep comes to when you work and pray. By then, day by day, deep comes to when you work and pray.
Chapua chapua chapua, sili kusafisha.